Amazing jams on ZambianJams.com.
Don't worry, it's Vapele, professional music.
Let's get it one more time, let's go. With the team D-O-P-E boys. Yet, come on. The brightest of all season.
Frenzy kundi sawara.
Leto potato pota wambulita. Veshive na history yande koya tamplile. Kamwe subale pete pano kuludeka. Mukamba moseja e wale paka fuaka. Wefuso ntuale pashimalia. Polishi yari posa tukwela bamulea. Paleba plomo piece to piece. Never yeka nati piece to piece.
It's not easy muno kubo upcoming. Kole chula ifuala muli bo upcoming. Tatuale mfuku lifatakura. Nishina tupone na paka. Very nice, be my witness. Mr. Ad came only for the goodness. Ha! Ile time wale pampa mo shara konkele kama na le kama.
Namba pani pebo tuba nanga koma dance. Ne shwa tatu bapa pona chance. From 2019, kakombe kamona fiamu ya itini. Papa, kule tungulwa na bamshala. Uwai, mono wa mano uyo bamshala.
Delala kumasala ya isa poka. Iyo ni biz na yo ya isa konka. Kala ifi pala then kasa chinjelo na mbo kuipo. Uwa tintini ninja.
Twashleva pela mosquito dance version. Ifi ashlef shama shows baza kwa buwana. Pala nishi toba na booze we smoke wana.
It's funny how we futapitile. Na wale twishka once if you wapa pile. Wakandile mbala ngeskile. Mwana fio mpile.
Sada baburisa mkuchafi na tupu minge charo chonse. Oya mpu, oya mpu. Danzi ya nyutu wabaretele. Alfa panono fio shotri shotri. Street fiat wa isai paya.
Fio wale tele kasu papale. Punish solwezi wush kwa kasu wapale. Tulefu ma stage kabobwa. Kanshinish kapwa na makis kabofa. Hati mwachibulo kabasungu. Klople mwabane mkwa tivasungu. Eo shala. Wale tupela chila tuleti. 21 hours all out, wapita togeti. Chevele na papale pedo down. Pasolwezi pepi sana nana pandolai. Tulefika baluba ya poka. Bebele checking a card buying an aronga.
To perform in M9 province. Nikusi kutatu wapo alo weninsh. Gani kuchipote kwenye tekulanda. Kasama mansa na pati samba. Pusha lefoku ya bulodi cha ulanda. Taxi di live ya tolevo fakenendo. Ewa lengele tuishi wa ulendo. Selelo mwisho kwa sheningo. Na maulifu hapote tuwa kweke. Feligu pandike feo tuwa kweke. Wale mekesha kajila wale njikweke.
Cheshu kwa mkamba King Luga. Hatulanga boss PK uletunga. Andanya hapa twalingila mu business. Yote feel ya music yari useless. Yang wapa somo nefo tuwa kwata. Mjava nesu bafine nukide mwasata. Na nomba tulea kokoko. I pay for example beta pop pop pop.
Usani gata wakuchalo kalande ne kem in zona lipalo. I got kaza pani vum vum. Mende kina pa wanista fe mfumu fumu. Fon fe mbomfya ni 3 plata. A punch kanali u life in my brother. I don't fake my life like I used to. A big thanks kumukamba maktu. Wani tupanguke let me appreciate you. We inspire the new generation. Said your body's up a nation. Tamuni magansi mo yako safye. Kumoko life kwe kala notif kwe fyo.
Tupo sentence in 198. Eo sinyaman Big Primo Abudu Banza Hali Dora Hali 04 Tadek Kazar Gosem Sel Cheese Met Maradona Hadeke King D El Paji Umaniga 66 One Blood Jam J Mining Ben Vela Concrete Mr. Venom
Lisa Wan
Junior War Trap Tink King Dez Wasileti Mwe Wembia.
Exclusive from ZambianJams.com.